Nina Zombufu,
Nina
Upa. zakho.
I will overcome.
Ninazo nguvu.
I prophesy.
I am blessed.
I prophesy.
I am blessed.
I am blessed.
I am delivered.
I prophesy.
I am blessed.
I'm delivered.
Nimebarikiwa. You know I'm gonna say, man. Si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Ewe mlima, una nguvu mbele ya Zerubabeli. Not by might, not by power, it's by the Holy Spirit. Na kwa kuwa umetabiri, umelitamka neno la Bwana, itakuwa hivyo.